la disgrazia d'America. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda mwajyaga mutwumvira kuri FM 104.3 ariko mutwihanganire ku kibazo cya technique cyabaye kuva itariki 23 z'ukwakenda uyu mwaka gituma tutumvikana ku mirongo ya FM. Mu Rwanda rero nk'uko bisanzwe inzego zibishinzwe hano zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana ku mirongo ya FM. Hagataho abashobora kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa kuri telefoni ngendanwa mukomeze mudufashe gukwirakwiza aya makuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwatwumvira no ku rubuga rwacu waeshatu radio yacu voa.com. Turabashimiye rero ko mutwihanganira. Mushobora rero no kutugezaho ibitekerezo byanyu mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya karindwi injiniya Changa ari ku buhanga bw'ibyuma, Fatu Alimas Karara ari ku bugenzuzi bw'amakuru, naho jyewe mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese tubahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 uraritswe, twahageze rero ngo tuganire nawe aho uri hose, aho dukurikirana uri hose. Ijwi rya Amerika rigera hirya no hino ku isi. Ku wa gatandatu rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, ni umunsi tubaha ijambo mukatugezaho ibyo mwavuga ku makuru tumaze icyumweru, tubagezaho ibitekerezo byanyu cyangwa se andi makuru mwaba mufite ibibera aho muri, aho mugenda naho mukora. Hagati ariko tunanyuzamo tukabakinira uturirimbo tubafasha kuruhuka dore ko aba ari no muri weekend. Dr. Claude arakubwira ati jugumira.
Chukumira 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 ch
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Dr. Claude ati ujugumiye nanje nchanjugumira. Yeah. Ku murongo wa telefone wa mbere twakiriye kuri wa gatandatu ni Nduwimana. Nduwimana ikaze mu kiganiro muri sanga.
Kwenda bumva neza cyane.
Uratwumva uri hende Nduwimana?
Nta bomba ndinga mu Kanyosha mu kitera cha Bujumbura.
Amakuru yo mu Kanyosha.
Amakuru yo mu Kanyosha ni kwera imvura ihejeje kugwa saa 9 kugera saa 10 ubone ko kihita neza na neza.
Ariko ndumva nta muraro ufite. Hari icyabuze he?
Aya icyabuze na kire mpanure ugwaruka kwanga mu Kanyosha mbonera kumure hamwe n'itende zaruka z'abasenere kubera ndabona muri ino minsi imirisho ya matora icyuka kiciza baraza bakigenza ku bantu bakarara bafatira abantu ubusa cicino bahanura ugwaruka nk'uko ngaha mu Kanyosha twakwitonda kubera gutwe n'iki ibintu cy'amatora tukaza tubaha na nyine aho duciriye kuko ndabona imyifato mu gwaruka ngaha si myiza cyane. Chino wa hanwa nukua tuweza tulito nda tukavuga nani weza ama iwe hivikagenda weza ni chani chani tuwe mili nyo nzira iya matiwa hanu muuronji
nane ivivuga vijaba hehe heni viki
ivivuga nukua luka hanu mpoku jaga chano umambona ukoba huye vashwa na nimbona kwe naba afine havuga kije none ko bashobora kandi ari bamwe kandi mu Kanyosha hifashe neza cyane cyo mbona ngaha muri no misi kandi kare cyahora mugabo bakora kuri kwitebuka tukaza turatembera neza kuko cyahora kera
niba bitahora mutekereza ko bituruka kuki muri iki gihe
oba bituruka kubera muri no misi baguma bukurura ingoro ngaha mu Kanyosha z'abasine simba ikene bataka cyuruka ko kubera bakuba bungura ngo kuri ngo z'abasinye kandi ubona muri sene abwo kwa sene itabo onwa ne kandi mbona yako nico gituma bibako ina kugenda bakura abari bi utashe ugashikira ugashikira ku rusamba cyangwa mbona ari cyo bibako cyane cyane.
Eh none ibyo bintu byo kugurura ingoro ubona ari ibintu bihangayikishije amashyaka atavuga rumwe no gutegetse cyangwa bihangayikishije cyaka ari ku butegetse
bihangayikishije n'amashaka ari ku butegetsi none kuko badashaka kuyindi migambo yugurura ingoro bagashaka yuko zendeje gusa ariyo yokugurura ingoro none wumva atari ishaka ibiri ku butegetsi bishaka kwigurira ko bidufate nk'ubutegetsi kuko haje kugurura nk'iyindi migambo ntibababona neza naho ugenda baba bakubonye ushikira ku rusambo mugabo bere buguruye nta na kimwe biba cye mbona ari cyo cyugurura sema n'amazingiro gusa abantu bakaca ugwaruka rugashikwira abanara nicyo mbona cye.
None se wumva byagenda bite kugira ngo urwaruka rwo muri iyo migambwe nk'uko muhita ngaho mu Burundi rwe kurebana nabi kandi wumva bamwe bahangayikishije abandi bateye abandi ubwoba
icyo nubona boreka n'abandi bakugurura izo ngoro zabo hama tukabana mu mutekano nk'uko twari tubahanye icyo mbona haba tukubana icyo mbona gishobora gikwire.
Nduwimana urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze kuduhamagara kandi mwese mwamenye mutwibuka kuko kubumviriza biratugora nk'ubu tutabumviriza kuri FM tubumviriza kumbonesha kure biratugora kugira tumenye ibiriko birahavugirwa cyane cyane hano mu Burundi.
Bizakunda ntabwo bizakomeza bimeze gutya igihe kizagera hitamuro.
Yego murakoze kwa mutwibuka nka kera impunzi ziba ziri mu mahanga ko kwihutira tukaza tukitegurira amatora nyabuga kibirije amatora kuko amatora niya bose kandi ahari mukiriwemo bose kandi harimo n'imigambi yose kuko nabasaba yuko abakaza tukifatikanya nabo
baze kandi barahunze baze barahunze
yagume barakwikuta nere ku mutekano bona ukwiye atarabunda na perezida biracamwe yokaza nyine bakaraza imiryango yabo basize hama tukitegurira amatora bemeze icyo bahunze ko bahunze manda ya gatatu nayo ikaba yaraheze yoza tukitegurira rero tugatora nk'undi mukandida buba bifuza kubera icyo bahunga ibyo manda yaraheze urabona irarangi
arase umuntu ahunga manda se umuntu ahunga manda cyangwa ahunga ibyago ashobora kugira muri iyo manda
eta n'ubundi bahunze kukubera ngo batumvikana yuko icyo kirenge cya gatatu hamwe n'icyago kubera haciye hagaye none cy'impare z'impare none kuko impare zaheze icyo kirenge cya gatatu zikaba cyaraheze ubucuciguriro yandi matora icyo nubwo nabo tukifatikanya hamwe n'abandi
ariko rero nduw'imana nawe uri murambeshya urambwira ngo impari zaraheze kandi uhamagaye kumbwira yuko impari zihari hagati y'imigambwe y'abari mu gihugu batanahunze nabo ntibumvikana ubwabo nabo ni impunzi zahunze zimerewe nabi urimo wazibwira ngo zize cyangwa urimo urababeshya
oya uba nekare kuko bahunze ikirungo cya gatatu izi mpari nazo ndababare ko zerekeye ku ngoro kugurura ingoro y'imigambwe none icyo bahunga ubwa mbere bahunga manda ya gatatu yuko akitoza akaba yaritoje kandi yaratsinze ubukwe yatwaye ikiringo kiwe kigiye guhera woza rero tukifatikanya tugatora ayo matora yimirije hama ibintu bikagenda neza hano mu Burundi
hama abavuga ko bagera mu Burundi bakicwa canke bakaburirwa irengero bakaburizwa igufwa bobo ubavuga kwiki
abo babivuga ngira nabahunze basese icyo biyagiriza nkabo bahiga bagiye bafite imitani yabone bo bafite icyo biyagiriza nubwo mu Burundi yahunze atacyo yiyagiriza nubwo iyo shikinye bo bakamufatiriza ahubwo abo biyagiriza nabo batinareze bari ngaho nibo bafite icyo biyagiriza nk'umuneke yuko yahunze nk'uko ubwizera mbona yose hama uwo udafite umutahe akayagabo nabo bafite umutahe
Nduw'imana urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya Amerika weekend nziza sawa ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twakire na Samuel ikaza mu kiganiro muri sanga
ego murakoze cyane
wakoze kwihangana twatindanye na Nduw'imana cyane kubera ko twarimo tuganira ku kibazo cy'imigambwe yo mu Burundi wowe urahagana he
bo nanje ndi mu Burundi nyine ni hombi
ahagana he mu Burundi
mu ntara ya Cankuzo
amakuru ke mu Cankuzo
bo amakuru ni meza ntangone ni imwe gusa hari ikintu nagomba mvuge bwa mbere narigeze gusaba kugira ngo muduhe kontakite umuntu ashobora kubarondera ko muri ka dirijanse ariko nitwe tuyironka twahozeya ku iradiyo nayo kuba twako ntaho nikara ntawandika mesaje ngo yishube ibyo nidusanaza turi imbere y'igihe ariko sinzi
ariko turabishyura samwe turabishyura rwose nuko abantu bari benshi cyane abari benshi bandikije ijwi rya Amerika ntago twabishyura bose ngo tubishobore ariko turagerageza kubishyura
nenasaje umumenyeshamakuru yari kuri mikoro uwo munsi kugira ngo ave ikontakite ziwiwe kugira ngo kumbure umuntu ataraca ko kuko ari ntara akunda kugenda nsaba kuba ufite nka nimero ari mu jenaliste internationale agize kaga gisanga uba mwitabye ko iyo ni icyumviro gitegetse kubwira ariko ntabwo nigeze ndakoroha kabisa
erega utwandikiye kuri radiyo yacu @gmail.com ikete yawe duhita tuyibona hama rero irya nimero tujya tubaha ya WhatsApp nabwo ushyizeho ubutumwa turabubona yemwe no kuri Facebook turabibona ntabwo sinzi niba hari ikintu wanditse
maze kwandika comment fwa narumereje anyishura ariko ntacho kandi ki ku kindi kintu nacho mora bwanze nimisumva no yacu urundi hariho ukutumbikana hagati y'abayobokeshe n'abandi cyangwa n'isindi zindi n'amafaranga amara zumbi
ongera umbwire ntabwo ijwi ryawe ndyumvise neza wavuga ngo
mbona ko bavuga hano mu Burundi amaze igihe iminsi myinshi hari ko haravugwa ukutumvikana hagati y'abayoboke n'ishingiro ry'abantu n'isindi
ibyo numva ko twarabikoze ngira ngo mu makuru yacu ahubwo hari aka video nabonye ku mbuga nk'abanyambaga abapolisi bakubita umuntu w'umutegarugori bavuga ko ari aho mu Burundi byaba ari byo
bo nasabye ama video twarayabonye kandi byara no mwe abaye ko byaba ari byo ariko ko byabere mu kibanza murakariho narindi urumva ntawe sinashobora kubihamya ngo zivuge neza ariko hari ikintu tugomba kuvuga bo ni ukuvuga ku badivantiste ibintu byari ko biraba cyangwa se biri ko biraba abayoboke benshi bari ko baracungwa uri kubaraba ingorane cyangwa se intambara itari mu bayoboke bato bato ni bayoboke bo hejuru
mbega Samuel reka mbe nsabye Eme na Justine bari ku murongo wa telefone bihangane gatoya ubanze use n'utubwire ibyo ikibazo cyaba kiri hagati yabo bayoboke ba bitorero ryo munsi wa karindwi cyaje gite cyatangiye gite kiraterwa n'iki
no ikibazo cy'abarongozi bo hejuru cyaranyeho mugarubura cyafashe igisura aho hariho umurongozi umwe yagombye nawe kuyobora ishengero ku rwego rw'igihugu kandi manda yiwe hari nawe ikagira niko yacumbombora hagati y'abarongozi babiri yari ahasanzwe n'undi mushashe agombye kuzana kwari itorero kandi ubundi hambere afise manda dosenka ariko hari hashize imyaka itatu
none mutekereza ko hari impamvu za politiki zihishe inyuma y'iyo vuruguvurugu nk'uko mubyita aho ngaho
bo dutangura ubwa mbere twibaza ngo ni ingorane y'uburongozi ariko abarongozi bombi n'ubwaho baciye baza kubyigisha abayoboke bato bato mu cyaro ubu niwe muri ko barakumva kuko muyoboke muto muto
Sabe wumva wowe watanga uwuhe muti w'ikibazo wumva hakorwa iki
bo nkaje ikintu mbwa nganze bombra abayoboke b'abantu ikiro mu nyine ahora n'ubwo bwo cyo gutoni atazi intambara iyo ntambara kuko bose cyane cyane ko bafata cyitwa kwisengera abatukitekereza atanu muduhama hanyuma ikiri nacyo kubera ko ishengero itorero ryemewe n'amategeko leta yakomeje gushyiramo ingufu kugira ngo abandi bari ko baraza mubyumvira kuri ahandi bayiteshwe kuko abasenga basenga n'umutekano kandi bemewe n'amategeko
urakoze cyane Samuel kuri ibyo bitekerezo utugejejeho ubwo icyo kibazo natwe tuzakomeza tugikurikiranire hafi nuko abanyamakuru bacu mu Burundi ntabwo bemerewe gutara no gutangaza amakuru nk'uko bizi ariko ntibitubuza gukurikirana ibihabera uko bizagenda kose ibyo bya Amerika
nibyo yangombwa mu gihe ndabikorera n'abandi amakuru yose
urakoze cyane Samuel ukomeze kugera weekend nziza
murakoze cyane imana yabazagiye
yego twese twakire na Eme Eme ikaza mu kiganiro muri sanga.
Ah, murakoze cyane.
Urahagana he eme?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda hagana he?
Mu Ntara y'Amajyepfo.
Ntara y'Amajyepfo bihagaze bitera?
Muhanga meze neza cyane, nta kibazo mu Rwanda, nta mahoro, bimeze neza.
Uri za Gitarama i Butare?
Za Gitarama aho ngaho ukabitera rwose, ndumva wazi cyane wowe rwose.
Gitarama ubu ni Muhanga, haracyaba ubufu bwiza bw'ubugari?
Ubufu buba buhari, ntabwo bujya buhabura rwose. Ubufu buba buhari, buba buhari, ntabwo bwahabura.
Nuko nuko, igitekerezo rero cyangwa icyo wenda gushyikiriza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika?
Murakoze cyane. Njyewe icyo nashyikirizaga Ijwi ry'Amerika, ni kuri bano bantu bagenda babazunguza cyangwa se bagenda badandaza mu mihanda, abo bantu mbona hari uburyo bafatwamo bitashimishije cyane.
Ubuhe?
Urabona hari uburyo bano bantu mu by'ukuri baba barimo baracuruza bari mu muhanda, nubwo wenda baba bari mu mihanda igiye itandukanye, ariko barashaka ubuzima. Ariko hari uburyo njye mbona bafatwamo kandi bitagakwiye. Nubwo cyane cyane urabona nk'igihe usanga umuntu w'umumama wenda utwite cyangwa ufite nk'umwana, ukabona wenda bibaye ngombwa yuko bamufatira mu muhanda ngo hari ukansiye, wenda yaramukanirutse ukabona abarimo babagendaho ntabwo wenda ahagaze, ugasanga yishimishije cyane. Ukabona nyine hari urabona nka kakagari nka videwo iherutse gutambuka, hari umumama barimo barafata cyane n'umunyezi ukuntu ntabwo byari ibintu bishimishije. Narabibonye numva ndavuye cyane, ndavuga bino bintu kubera iki byabaye, kubera birambabaza.
Ariko weme ndumva urasa n'uvuga uziga, urasa n'ufite amagambo utinya kuvuga, ariko ukavuga kubabaye, ariko ugatinya kuvuga. Muri iyo video umugore baramukubita, kuki udatinyuka ngo ubivuge?
Buriya hari uburyo, buriya hari uburyo nyakubahwa umuntu aba hari igihe wenda hari bimwe na bimwe umuntu aba areba, ukabona wa mugani wawe hari ibyo ugomba gusiga. Hari igihe bimwe na bimwe ari igihe bitangaza, ugasanga wenda amakuru nta ntibaye byiza, ariko ukagerageza kubica mu ncamake kugira ngo wenda n'abakurikiye wenda bagerageze kubikurikirana barebeho, kuko iyo video yaratambutse kandi itambutse ahantu henshi hatandukanye. Ugasanga rero hari uburyo umuntu agenda asiga umugani wawe agasiga. Ariko rwose njyewe icyo mbona ni uko bano bantu hari uburyo bakwiye kureba uburyo bakitabwaho, ntabwo gufata nk'umuntu inyuma ugende hariya uhirikange ukubise, cyangwa se hari n'ikosa riherutse kubaho nari mperereye mu minsi ishize, ibintu noneho barirukanka birukanse ibiryo barimo baracuruza, imodoka irazamo irabisira ibanga, hari ibiryo abantu barya irasira ibanga, kabemo kugira ngo isira ibanga babifata bakabishyira mu modoka bakaza kubishyira ndetse cyangwa bakareba abandi bantu babifashisha ariko batabinyuzemo ngo babimekanike.
Ariko ubutegetsi buvuga ko bwabashyiriyeho amasoko ameze neza yo gucururizamo ibyo bacuruza, bugasaba ko bajya mu masoko ababishaka bakabasanga mu isoko aho kugira ngo batere icyo bwita akajagari mu mihanda. Ibyo ubivugaho iki wowe?
Buriya njyewe icyo mbona nibyo, kuko ayo masoko nibyo ni ngombwa ko agomba no kujyaho bakanayagana, ariko hari na ba bantu baba barananiranye wenda bakanga kujya muri ayo masoko, kimwe nk'uko ari igihe usanga ayo masoko yabashyiriyeho, ugasanga bamwe na bamwe bavuga yuko akenshi bahomba, bamwe na bamwe bakavuga ko ari ukwenda akenshi babashakira amasoko ahantu wenda hatari kiyanseri, hatari abakiriya cyane,
bagahitamo kwica amategeko.
N'imisoro nayo ni ikibazo, rega imisoro ni ikibazo, kuko wenda byiza bashyiriye muri ayo masoko imisoro bakinganya cyangwa se ntibake imisoro byabafashe cyane, ariko iyo agiyemo akaba azi ko ari butange imisoro akenshi usanga na byo ibintu bigenda bibakura muri ayo masoko yabashyiriyeho.
None eme hakorwa iki? Dudurira ko wa mugani w'Abarundi
njyewe icyo mbona cyakorwa yagiye yewe icyo mbona cyakorwa niko byibura bari abantu harebwa ukuntu byibura bakoroherezwa ku kijyanye n'imisoro bamara kwereza ibijyanye n'imisoro ikindi byibura bagashyirwa hanze ubona ko ari ahantu heza kandi hadateza ikibazo iyo bagashyirwa ahantu wenda bakabaha wenda nk'amezi atandatu ababwira ati aya mezi atandatu ntiyakoremo mudasora mutahishyura ku buryo nabo ubwo baciyemamo yuko nta mafaranga menshi bari kwaka kuko akenshi uba usanga nubwo baba bari mu muhanda ni ba bantu baba bakoresha udusanga dukeya akavuga ati se niba mfite ibihumbi icumi nari kugenda nkaranguramo wenda igice cy'ibase y'inyanya ninjya mu isoko ntabwo biri bungunde ndi bugende aho bampayeho ndi bihanze bishyire ku gitara urasanga ndi bukishyure igitara nacyo ni nkishyure ibyo banyaka umusoro nawe ku bihumbi cumi na kabiri isigara ugasanga rero nabyo biri mu bintu bituma batitabira mu masoko cyane
naho buriya buryo bwo kubacyaha bwo bukorweho iki
buriya buryo rero bwo kubacyahamo rero urabona iki kibazo mu by'ukuri cy'abazungu zayo ni ikibazo kimaze imyaka myinshi pe kimaze imyaka myinshi rwose ntabwo ari ikintu kibaye none cyangwa ejo ni ikibazo ubona ko kimeze nk'icyananiranye icyo zibaza ahubwo ni igiti gituma kinanirana ni gute cyananirana gute kibazo gishobora kumara imyaka itatu ine itanu igashira ahubwo uburyo bwo kubacyaha bagakwiye kubanza bo ubwabo bakabegeranya bakabegeranyiriza ahantu hamwe bakabakoresha inama bakabereka uburyo ki mu muhanda atari heza kuko ntabwo izi saha kumucyaha ntabwo ari ukumufata wenda ngo ugende umufunge uzongere umufungure nurangiza umubwire ngo natange aya amafaranga wenda ngo wenda atahe cyangwa se ngo sinzi niba bayatahe cyangwa batayatanga ugasanga nabwo n'ubundi n'umureko urabona ngo agaruke muri uwo muhanda n'undi muhanda arawugarukamo
urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika twavuganaga uri mu majyepfo y'u Rwanda i Muhanga ugire wikendi nziza
urakoze cyane
radiyo Ijwi rya Amerika twakire na Sabiyumva
halo
halo Sabiyumva uraho cyane
n'amahoro n'amahoro murakomeye namwe ku Ijwi rya Amerika
yego turadundega urahagana he
aho ni byiza cyane yego nuko abo jewe rero ikintu nagira mbanze ndabashimire cyane ukuntu mumpaye ijambo kuri uno munsi kuko ndi ngaha i Bujumbura mu Burundi murazi yuko iyi radiyo yacu twari dusanzwe dushyikiriza ko ibyiyumviro byacu ubona leta y'u Burundi yadufatiye ibihano yadufatiye amaboko imugongo ubu tutagisubira kuyumva hama rero nagira ngo aragaze akababaro kanjye kuko kuva icyo gihe amezi angahe araheze jewe narashobora gusaba ijambo kuri Ijwi rya Amerika kweri ntibigere bampamagara n'umunsi n'umwe nkaba nkandika na mesaje nkabaza ati none kumenga mwari ameze nanjye nari mu mwanya w'Ijwi rya Amerika rero keshi sinkunde kwishyurwa
ntabwo
umenga haba harimo gukumira umwe n'uyundi sindi niko njye nabibona
ku Ijwi rya Amerika nta bihano
umwaka wose urenga mbona atanu mwampamagara n'ukuri
sabiyo ku Ijwi rya Amerika ibyo nta bihaba nuko abantu baba babaye benshi kandi umwanya ari muto noneho umwe ufashe ijambo agashaka kurigumana ariko nta vangura riba ku Ijwi rya Amerika abakunzi bacu bose tubafata kimwe kandi turi hano kubera ko muri aho mutaraho ntabwo twaba hano icyo akamaro tubafitiye ni kimwe nako natwe mudufitiye
ndabakengurukiye cyane icyo nagira nshyikirize kuri uno munsi ni uko ujya u Burundi naho ubona egeye radiyo yacu
your call was ended because you no longer have
radiyo Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Sabiyumva utubabarire turongera tuguhamagare ku wundi murongo reka tube twumva akaririmbo turagaruke wowe mu kanya
crazy it could be baby baby's talking yeah.
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda sabyumva tubabarire hari havutse akabazo ku buhanga bw'ibyuma ariko karakemutse wari ufite ijambo ndagira ngo ukomeze uvuge icyo washaka kuvuga
icya mbere nagira amazi ndabakengurukire cyane kuko naho haheze igihe kinini ngaha mu Bujumbura Burundi baraduhagarikiye uyu muhora urya turabarundi benshi benshi cyane urya twakunda kumviriza iyi radio cyane kandi n'ubu ntitwabahebye turabakurikiranira ku mbuga zitandukanye ama rero ikintu nagira nshikirize
ariko turi no kuri ku mirongo migufi ya short wave kuri metero 19 na 22 naho mwadusangaho no ku rubuga rwa internet
neza cyane
no ku rubuga rwa internet waishatu radio yacu voa.com naho turiho
ama nagira ndababaze rero none ubu byo babigeze he ko leta y'u Burundi yari yavuze yuko hari bimwe bimwe mutahuriza ko bivanye n'amakosa ngo yoba yari yarabaye sino jewe ndashobora kuba no gupfuka ko atobara amakosa bivanye ninge numwe n'ubunda byumva sinzi rero yuko uko nagira ndakwibariza nkawe nk'umunyamakuru nukuri twarakunda kuba turiko turumviriza iyi radio byakurikiranaho ku munsi ku munsi tukumva neza mu bindi bihugu bitandukanye nk'ibihugu bibanye nko muri Afrika no hiyo muri Amerika tukabakurikirana cyane nagira ndababaze ese ubu byo babigeze hehe nk'ibiganiro hagati ku ijwi rya Amerika na leta y'u Burundi
icyo nakubwira ku bijyanye n'ibyo gyewe nk'umunyamakuru nzi nuko ijwi rya Amerika rikora uko rishoboye kose ku kugeza ibiganiro byaryo ku banywanyi baryo bari mu Burundi hakoreshejwe ubwo buryo bw'imirongo migufi hakoreshejwe uburyo bwa internet hakoreshejwe n'ubundi buryo bwose bushoboka ariko kubijyanye n'ibiganiro nzi ko hari abari babishinzwe bashinzwe kubijyamo kuvugana na leta y'u Burundi ariko aho twatekerezaga ko bigiye gukemuka ahubwo byahumiye kumirari n'abanyamakuru bacu babuzwa gukorera mu Burundi gutara cyangwa gutangaza amakuru mu Burundi wumva ko inkuru zibera aho ngaho tuba twafite abanywanyi bacu bazitugezaho tukazisomerwa n'abanyamakuru bacu batari mu Burundi kuko abari mu Burundi babikoze bababisha amategeko bagira ibibazo kandi ntabwo ari byo dushaka ibyo rero aho bigeze nyine natwe turacyategereje icyo leta y'u Burundi ishobora kuzakora kuzadohora cyangwa se wenda ababishinzwe babirimo bakagira icyo bageraho gusa icyo nakwizeza nuko hagataho ngaho ijwi rya Amerika rikora uko rishoboye kugira ngo tubagezeho amakuru yacu nk'uko bisanzwe
yego muragize neza cyane nanjye ize nagira ndabibakengurukire cyane kuko murakora mwitanze ku bw'abanyagihugu mushaka yuko ibiganiro byanyu bibageraho bose hama rero jyewe kuri uno munsi n'ukuri sinoronka ingene nabakengurukira cyane nari maze igihe kinini cyane ndabarondeza nyine nkaguma numva menga ndababaye cyane kuko nari numva menga kuri ijwi rya Amerika nari mu wundi muryango ndetse umuryango wo mu nzu muragize neza cyane rero kuri uno munsi no kubano yaga nawe kuri uno munsi
urakoze cyane
ikiganiro cyo gutashya inshuti n'abagenzi nuko akanimero kanje nkuko nari mu nywanyi mu gihe giheze sinigeze imva ku murongo nari imwe nuko gusa ntaronka akanya ko kugira
umpamagare urakoze cyane ndaza kubwira Toma rwose azakuzirikana ubutaha
ego hama uhora habampezagirire ku ijwi rya Amerika
twese nawe uwo muhezagiro ukugereho ugire kandi weekend nziza
murakoze cyane
Jean Claude. Jean Claude,
halo.
Ramba
kwa na mahoro y'Imana.
Bimeze bitaho ngaho muri Gashanda.
Muri Gashanda tumeze neza kabisa, turashima Imana. Ubwo nubwo wa mukunzi wa Radio ya Amerika ngo ka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda wo mu kagari ka Kerwa.
Ariko telefone yawe irwaye ibicurane. Ayo telefone yawe irimo ibintu bikururuza kabisa, ndumva bidakunda.
Yesi ko umfineza gatano kuri gatano.
Wapi twe ntabwo tukumva Jean Claude, birimo birazamba rwose. Jean Long.
Kumva muvandimwe.
Komera.
Yego.
Bimeze bite muhu?
Bimeze neza muvandi.
Tereka hano amakuru rero.
Amaze iminsi ntabumva mu kiganiro muri isanga.
Ubu noneho nahateye amatako.
Ariko ubu ndimo kubumva mu makuru gusa ya mu gitondo na ya nimugoroba muri isanga n'ibindi biganiro. Ntago 104 n'ibice bitatu ntago igifu kiyifatisha, ntago nzi ko byagenze.
Havutse akabazo guhera ku itariki ya 23 z'ukwa 9.
Yego.
Ariko tubirimo. Abashinzwe kubitunganya barimo barabitunganya neza. Mu minsi iri imbere turaza kongera tugaruke ku murongo nk'uko byari bisanzwe. Ubu cyakora abakunzi bacu bashobora kudukurikirana nyine bakoresheje internet cyangwa se ya mirongo nyine ya shortwave 19.22.
Yego, nandi ndabumva mperereye imbere aho bita ku mukuyu, ubu ndimo nerekeza mu isoko rya Burunga, hari utuntu ngiye kugurayo. Ariko hari udukuru tubiri twabaye muri karitsiye dusa nk'udusekeje. Akambere naho abashumba baje kwica inyamaswa yitwa igisamagwe yarije kubatwarira amatungo.
Aho nahagana hehe ubwo?
Ni muni iwacu aho bita ku mukuyu.
Nuko bigenda bite?
Ukuntu byagenze. Mu minsi y'ejo bundi abashumba ya ku ishyamba baragiye ihene, inka n'intama. Noneho kubera ko biza kuza ari bibiri, biraza kubera ko bari bafite imbwa iza kuza kubyirukankana, ariko imbwa iza kuza yavunitse akaguru, ubwo urumva ko yabashije kubicika. Noneho birangije, uyu munsi byaje kuza kongera kugaruka, cyari ikisamagwe gikuru kiri kumwe n'icyana cyacyo, ariko ubona ko byenda kungana. Kimwe kibasha gucika, abaturage barahurura baracyica neza, barakinogonora. Nuko
ako ni agakuru ka mbere. Aka kabiri
n'akandi ka kabiri naho baje kuza kwirukana umujura ku manywa y'ihangu. Ngo yashobora kuba yarafite
Jalong turamubuze, reka twumve akaririmbo ka Buravan bagaragaza.
Love is a feeling, onje ubyumve, it's a feeling, a very deep, oh yeah. Every day we sing, talk, in the name of love, well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Leave a proof now. Yeah, if it's real, it is contagious. Yeah, garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa, niba koko nkunda. If you got love, show it. If you got love.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Brava narakubwira ati kura ibintu mu magambo ubishyire mu bikorwa, ugaragaze ko unkunda. Natwe hano ku ijwi rya Amerika tuti turabakunda kandi turabazirikana. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel turakubuze reka tureke burava na komeza tubwira ati bigaragaze.
Garagaza kunkunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa. Niba kunkunda. If you got love.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga nkuko mubimenyereye buri wa gatandatu tubaha ijambo mukatugezaho ibitekerezo byanyu mukatugezaho icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho mu cyumweru gihise cyangwa se mukanatugezaho amakuru ari aho muri aho mukorera aho mugenda bibera hirya no hino iwanyu. Dukomeje rero kubakira nubwo mu minota mike ishize ngo telefone itatubaniye hariho bagenzi bacu banywanyi bacu tudashoboye kwakira no kumva ibitekerezo byabo neza ariko turagerageza tubagarure ku murongo mu kanya n'ibidukundira. Buravani yakubwiraga ati bigaragaze ukuri ibintu mu magambo ubishyire mu bikorwa ubwo nakaririmbo kabakundana. Reka tujye hakurya hariya ku nkombo twumve Marshal Ujeku ati Bikongole.
Now let's see this African fruit. Yeah man. Ujeku Marshal Ujekole. Marshal Ujeku Ikoye. Mwinu wa pire show.
Bikongole. Eri uma Bikongole.
Pasta pi.
Bikongole. Eri uma Bikongole.
Marshal.
Mama wanangulire we, mama wanangulire,
dai dai ukubiri nyama.
Ebi umabikongole,
chambame,
nai na mapa.
Ebi umabikongole,
mira wanjeme.
Radio Ijwi rya Amerika Bikongole ni yamasha ujeku itugejeje ku saa 10:45 mu Bujumbura ni Kigali ku murongo wa telefone dufite Ndagijimana ikaze mu kiganiro muri sanga. Murahagana he Ndagijima?
Turi mu murenge wa Mashaka kare ka Kicukiro.
Amakuru cyo aho ngaho ku Kicukiro.
Amakuru turaho turakomeye.
Nuko nuko.
Yeah,
igitekerezo cyawe rero cyangwa amakuru wenda kutugezaho.
Igitekerezo cyanjye. Nuko muri bino twebwe atwe tuba dufite inaha intoza n'ibijyanye n'icyiciro cy'ubudehe urabizi ko inangaha gutanga mituweli mbega hari ibikorwa byinshi umuntu agera kubera akabigeraho bifashishije ibyiciro by'ubudehe ariko noneho ntabwo byigeze bicishwamo neza ngo umuntu yari mu cyiciro runaka yumva yishimiye ku buryo ibya bikorwa ajya gukora bimugenewe abasha kubihabwa nta kibazo nta n'imbogamizi.
None se Ndagijema, uravuga uti ibyiciro by'ubudehe ntabwo byakozwe neza cyangwa uravuga uti iby'abantu
ntabwo byakozwe neza kubera yuko akenshi ntekereza yuko amakuru bagiye bakura mu bantu atariyo bakurikije ahubwo bagiye bimajina.
None se igituma utekereza ibyo bintu ni iki? Utekereza ko bari babuze uburyo bwo kubona amakuru akwiriye?
Ntekereza yuko hari abayobozi bamwe na bamwe wenda bakunda gutekinika bakavuga akavuga ati ndagaragaza ko mfite abantu bakennye benshi cyane baravuga ko ndi kuyobora iki.
None se
akaba ariyo mpamvu
ushingira kuki? Ushingira kuki ubitekereza gutyo?
Ni ukubera yuko urabona uva mu nzu y'umuntu wenda uramukodesha wisanze uri mu cyiciro cya gatatu we ari mu cya mbere cyangwa se wenda ugasanga umuntu muriera amaso afite umutungo uhagije ugasanga ari mu cyiciro cyo hasi wowe kandi ntabwo uhagaze uri mu cyiciro cyo hejuru gihanira.
None se Ndagijima, ntushobora gukodesha umuntu kubera ko uri ku kazi ahantu runaka ariko iwawe ku ivuko ufite abandi nka bane cyangwa batanu bagukodesha?
Jite birashoboka ibi ndabyemera ariko nanone noneho hari kenshi nyeze mbi bishobora kubaho bigashoboka ariko hari aho bigaragarira amaso ukabona umuntu ni umukene ariko ugasanga ntabwo ibyo bintu babyitayeho ugasanga noneho hari n'ubuzwi wera ataranavuye na kure.
Noneho rero wari unavuze uti n'ibitangwa muri izo serivisi nabyo ntabwo bikwiriye, ni nk'ibihe ubona bidakwiriye?
Urabona niba hari abantu ubundi bari mu cyiciro cya mbere cya kabiri hari ibikorwa runaka leta ibagerera nko gukora kuba bareba cyangwa batorozwa iyo urenganyije ntujye muri icyo cyiciro ntabwo ibyo bintu bibona kandi mu gihe ubaye wagize wabushyuye mu cyiciro cyabyo wabigereza wenda ukabasha kuzamuka ukava ku cyiciro runaka ukajya ku kindi.
None se Ndagijima, urumva hakorwa iki? Tanga umuti rero, ikibazo bakivuze, tanga igitekerezo, ujye inama.
Inama natanga buriya babisubiye neza bakabasha gufata amakuru nyayo ku muntu bakamuha icyiciro akwiriye, ndumva byaba ari byo.
Urakoze cyane Ndagijimana, ugire weekend nziza.
Ego namwe murakoze igisigi ya Amerika.
Ok, reka twakire na Edouard.
Yire
muracyabaho Edouard?
Ndaho ndakomeye ndashima Imana.
Uherereye hera?
Mure mu murenge wa Minazi, akarere ka Gakenke, intara y'Amajyaruguru.
Amakuru ki aho ngaho muri Gakenke?
Amakuru ni meza, ndi kubona nta kibazo, akavura karimo karaboneka, abantu bari guhinga, ndi kubona nta kibazo kabisa.
Murahinga iki?
Ubuzima buragenda muri rusange.
Nuko ubwo wari uhamagaye rero ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kutugezaho amakuru y'ibibera aho ngaho?
nanje nashakaga kuvuga nyine kuri bino bintu bijyanye n'ibintu by'ibyiciro bashyiraho mu Rwanda. Icyiciro ngiye ku bwanjye mba mbona ibyiciro bitakabayeho, ahubwo noneho kubera abaturage niba bazi umuturage bari kumwe ubushobozi afite, niba haramuka habonetse nk'uburyo bwo kumufasha bakagira ukuntu wenda bamufasha nimba cyangwa bo ubwabo bakitoramo bakazavuga bati kugira ngo tuzageze uyu muntu badufashe abantu bari inyuma tubazamure bagere ku rundi rwego, ariko tutavuze ngo hari umuntu uri mu cyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, kuko usanga n'ubundi ibijyanye n'ibyo byiciro akenshi na kenshi hari abantu n'ubundi ntabwo ushobora gusanga byashoboka kuko kereka habayeho nk'ibyiciro 20, kuko abantu nawe ubirebye ntabwo banganya ubushobozi bwo kumufuka. Ushobora gusanga umuntu ashobora gutunga imodoka 5 undi ntayo atunze, bose bakajya mu cyiciro cya gatatu, iyo batagira n'inka zirenze 2 bakajya nko mu cyiciro cya gatatu, ugasanga ni ikibazo. Nanjye nicyo gitekerezo numvaga natanga njye.
Edouard, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo, ugire weekend nziza.
Cyangwa urakoze.
Twakire na Daniel.
Komera cyane bwana Edirwema.
Ni Mutagoma. Komera Daniel we.
Mutagoma, mukomere cyane, mukomere.
Iramba ramba.
Yego yego.
Amakuru.
Makuru ni meza, ndi Nyamashyoke rarambuga mu mudugudu wa Nkomero, aho bitaga muri Kinyaga kera cya Cyangugu.
Mu Kinyaga ndahabona, ndahabona.
Yego rwose, nawe duherereye twe amakuru dufite, turashima Imana kavura kari kugwa, abafite imbuto bari gutera, mbese ibintu ni byiza. Twari twarabuze n'umuyobozi muri Nyamasheke, kuko mwabimenye ku binyamakuru bitandukanye. Twari dufite meya wacu yari yeguye, ariko ubu ngubu ejo ku munsi ejo nibwo twamenye meya mushyashya. Mu by'ukuri tumeze neza, nta kibazo pe.
Mwamutesheje umutwe aregura?
Ewana, yareguye rwose. Iyo wananiwe mu Rwanda nta bindi uhita wegura, nyine inshingano ziba zakunanira agatorwa undi ushoboye.
Nyine mwamutesheje umutwe mutuma inshingano.
Oya, ubwo we yanze kutugezaho ibyo yatwemereye, akashaka guharanira inyungu ziwe kandi agomba guharanira inyungu rusange z'abaturage, bituma yegura nyine akurirwaho icyizere.
None rero mwabonye undi?
None ubu twabonye undi rwose, tumeze neza.
Usibye ibyo se andi makuru ni ayahe?
Andi makuru ahari mbese ni uko nyine none hari habaye umuganda rusange. Umuganda ngaruka kwezi usoza ukwezi kwa cyenda, nk'uko muri gahunda za leta biteganijwe. Uyu munsi twakoze umuganda mu gihugu hose, twiriwe dukora umuganda rwose ngaruka kwezi wubaka igihugu.
Naho ibijyanye na kariya karwara kari mu baturanyi, nta bwoba se bukiri mu baturage, nta kintu cy'igihunga gihari, abantu batinya ko gashobora kurenga imipaka?
Murakoze cyane. Ibyo gutinya indwara ya Ebola muvuga mu by'ukuri, ndabona inaha baragiye bashyiraho ingamba zikaze, ari amakampeni akorwa mu by'ukuri akora kugira abantu bakangurirwe kwirinda ama Ebola, amasabune akarabwa, bagukarabya intoki n'ibindi byinshi. Nyine mu myitozo igaragaza uburyo Ebola igaragaye, abantu bashobora gukora, mbese ubundi umwiteguro urarimbanije, ndetse barabitwigije uburyo dushobora kwirinda. Ntabwo badufite batubuza kujya ahagaragara kiriya cyorezo. Mu by'ukuri tubona mu by'ukuri abanyarwanda bamaze kumva ububi bwa Ebola, batajya kwirirwa bayiteza.
Erega n'ubundi n'abayirwara ntibayiteza, nuko ari indwara igira gutya igafata abantu gusa, naho ubundi nta muntu n'umwe wifuza kurwara.
Yego rwose, ariko ari inama nyine tugenda tugirwa, kwirinda kurya inyamaswa zaguye mu gasozi, kugira umuco wo gukaraba intoki amazi meza n'isabune, mbese ibintu byose ku buryo twayikumira mu by'ukuri, ku buryo nyine haramutse habonetse ikiza nuko tutacyifuza, ariko mu by'ukuri tuba twagiye duhabwa amahugurwa y'uko twakirindira indwara ya Ebola.
Okay, hanyuma rero umuntu aturiye rya shyamba ryigeze kuvugwamo utuntu tw'umutekano muke, abantu bavuga ko hari imirwano habera ndetse sinzi ibyo numvise uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga wa mutwe uvuga uti nubwo umuyobozi wacu bamufashe turacyahari abaturage baho ngaho inyamasheke muhagaze bwuma nta bwoba mufite
mbo murakoze cyane twebwe inyamasheke ubundi kuva kera byose kaba nura muyobozi batari bamufata twajya twumva inkuru nk'izo baba ngo bararwana ibiki n'ibiki ariko mu by'ukuri twe mu baturage ntago zirandwano zihagera birazirwanirwa mu ishyamba rwagati mu nyungu twe ntacyo bitugira ingaruka turetse ko nyine natwe imitima ibihagaze tuvuga ati sanisa ariko mu by'ukuri twe umutekano bari wose nta kibazo
ubundi ubu ngubu mwebwe isambaza murazibona nta noma
mbo hari amazi iminsi kiraga gifunze ariko ubu ngubu ko ni sistemu ya leta hari igihe bavuga ngo ikiyaga reka tube tugifunze kugira ngo isambaza zirimo zibe zikura ubu twaryaga ku zindi zivuye mu bindi bihugu mu by'ukuri niko navuga
Daniel nkurikije rero ibyo urimo kumbwira ndumva muri mu buryohe
turi mu buryohe ntagubeshye mu by'ukuri
reka rero nkwereke ugire weekend nziza kandi urakoze guhamagara ku ijwi ry'Amerika
Yohana murakoze cyane ariko mu by'ukuri mwongere mutwige FM tubongere tubumve mu by'ukuri ntago tubumve inanyamashike niko gahinda tugira ubu tubabona
ubishya
kuri internet
oyiruhukire rwose icyo kibazo tubirimo nkuko nigeze kubivuga weekend nziza
sana mi akazi keza
reka dushimire namwe mwese mwahamagaye kuri radio ijwi rya Amerika mwatugejejeho ibitekerezo bitandukanye I Burundi mu Rwanda no hirya no hino dushimire namwe mwari mwagerageje kutwandikira ariko umwanya ukaba utubanye muke tudashoboye gufata ibitekerezo byanyu turabiseguraho tubabwira ko nibyongera nitwongera gusubira mu kiganiro nk'iki tuzabazirikana ndashimira nanone engineer Chang wari ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alimas Karala wegeranije kino kiganiro ge mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma ndababwira nti mukomeze kugira igicamunsi cyiza ariko ntabwo mbasize mwenyine mbasigiye Diamond mu karirimbo Sikomi
Ila nila tomi mbali sijui kantafika sababu natembea Iliposikia gabari ya kisifika nkakesha na ngojea Akabariki jalali na mikawika muziki nkawotea Ile kumpa kama nikatandia kabongo muzi Kumbe mapenzi ya takia rata nikama tango na kiatu chumbi Mweze mkaoza asu na kujitia kitanda njuzi Tina taka fukuza pa Badala ya mbwa nikapuga mbuzi Wivu kanifanya kabombana na marafiki Ugozi na mama Hakinambia siambiliki Moyo kanambia Nasipu sasa mapenzi vazi Ila nanangania Najaribu kuipinga nasi Esma nanambia Mjogo wangu mapenzi vazi Ila nangangania Nikiumizwa na huyu kesho na wengine
Sikomi 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 Licha mateso haya Najulika Sikomi 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 Mbona jama Sikomi Licha mateso haya
Alamfanya wa sentro wakia mungu Siyoezi sema Ila nimejifunza kesho si wamini wacheza sinema Moyo aliupata mateso siwezi kumezi siwezi sema Kuma nasushangale kafla toka system wanachadema Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia Nikajitia ukamanda ya tabuisha acha nivumilie Kila kiza kikitanda tovisa machozi mililia Benzi ya katia parafanda Kwa hita oje wa jambulie Acha na beni wa itari Ilo muonga gagari Alikuwa nambia na mima Mwisho wa siku wakachomo chari